Yuko wapi, yuko wapi, aliyesema utatezeka. Yuko wapi, aliyesema utompata kama ye. Yuko wapi, aliyekurusha ro. Yuko wapi, aliyetaka ukatero. Yuko wapi, aliyesema utoishi bila ye. Ona Mungu na mipango yake, hivi ataficha wapi sura yake. Yuko wapi, alosema weso mwanamke wa kuishi na ye. Minaona vile kama kampiga chura teke. Mekuwa mdogo mtoto mteke mteke. Yuko wapi alosema we si lolote si chochote. Alelele ah. Waite 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 wakuone. Unangara ngara ai. Waite 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 wakuone. Ulivyo upara yake akuone unateseka. Kuone unatapa tap.
Limemshuka shuka.
Muone.
Limemshuka shuka.
Ololo.
Limemshuka shuka.
Okay. Kula mama unenepe. Kula usia kumbuke maseke seke. Aliokupa wewe. Kipini upona ye. Si alitaka akucheke. We mchape matukio ateseke. Najua ta yeye.
Yes, being a very fine Monday. It's the Monday ambapo ni tarehe 20 na ngapi? 21 ni ndani ya vijana tutanuane. Na kama kawaida imeweza kuwa ni kibao chake Asley anasema imemshuka shuu, lakini mpenzi msikilizaji, hujambo popote ulipo, karibu ndani ya kipindi cha vijana tutanuane. Ambapo kitakuwa inakujia mbashara kila siku ya Jumatatu ndani ya Unity Media 254. Na kama kawaida sikuangi peke yangu kwenye studio, bali niko na nani kwenye studio?
Nite Angela Shama, ama you can also call me the plus mindset girl as usual.
Unaweza kutufuatilia pale katika mitandao zetu za kijamii kwenye Facebook, TikTok ama YouTube ama X ndani ama katika mtandao zote za kijamii at Unity Media 254. Na pia unaweza kunifuatilia pale katika mitandao zangu za kijamii at Papa Franco Media, Papa Franco ama Victor Frank Tutu. Angela Shama.
Na mimi kila mahali unanita tu Angela Shama.
Basi tukiweza kuendelea, je, Easter yako Angela Shama imekuwaje? Form ni gani?
Easter yangu imekuwa mzuri sana. Christ has risen in me. Yeah.
So haujapanga form na sherehe ama tu nikutulia tu ndo za hakuna any?
Hii Easter nime spend na movies mostly na some few projects. Sherehe hazijakuwa.
Kama kawaida, na pia kabla tujaweza kuendelea ama kabla tujaenda mapumziko mafupi, tunaona kwamba kuna habari za tanzia zimeza kuingia kwenye studio. Ambapo tunaona kwamba askofu mkuu wa kanisa la Katoliki Pope Francis, tunaona hatimaye ameweza kuiaga dunia. Na ameweza kuaga dunia akiwa na miaka 88. Je, habari hizo kwa upande wako unaionaje?
Nimezipata na it's so sad because watu wengi wa Catholic walikuwa wanamtegemea sana, na pole sana ndugu zetu wa Catholic.
Na basi mpenzi msikilizaji, na kabla tujaweza kwenda mapumziko mafupi ama kwenda mapumziko mafupi, tutaweza kukupangia the lineup of today, ambapo leo tutakuwa tunaongelea kuhusu how to survive in campus life. Hii kwanza itakuwa inaguza wale ambao watakuwa wana join campus ambao ni form 4 ama kuna, na pia itakuwa inaguza wale ambao tayari wako campus lakini wamekuwa wamekapitia. Na pia tutakuwa tunaongelea kuhusu na mambo na peer pressure, how do you spend your money as a comrade ama the upcoming comrade. So usiende mbali, manake tuko na mengi ya kukujuza.
Oh, modernization. Chicky from any pressure. Street orientation. Modernization. From any pressure. Oh my nigga, sharp rubber. Cover face like Nagbaja. Get feel up, but we know they come. TikTok boss them tap tap tap. Pass all this shit, rababa. Oh my, it's your rababa. Feeling good, banana. Music give me permission to enter your spirit. Anyway, anyhow, you know, say you go feel me. Music give me permission to enter your spirit. Yeah, yeah. Anyway, anyhow, you know, say you go feel me.
Basi imeza kuwa ni kibao chake Chike featuring Mobad anasema ni kibao chake ni imeza kutoka hapo hewani na basi mpenzi msikilizaji hujambo karibu ndani ya Unity Media 254 ambapo ni kipindi cha vijana tuchanwani ambapo leo tunataka tuweze kuongelea kuhusiana na hii swala nzima la how to survive in campus life. So Angela Shamba unakuta kwamba sometimes campus at some point unakutanga haikuangi that easy because ya unakutanga tunakumbananga na some of the challenges za hapa na pale and today we want to talk on how to survive on campus na aswa pia utakuwa tuna encourage wale about the form 4 leavers. Unajua sasa hivi bado application ya KUPS bado iko on and I know most of the students sasa they are doing application and sasa tunataka tuweze kuwaeleza how do can someone survive in campus like sasa we want to talk about kuhusiana na money matters like ukisikia pesa kwa comrade how do you react on that.
Kwanza nikisikia pesa kwa comrade naona vitu mbili, mzazi na health. Hizo zingine za sijui mpoa, sponsors, I don't see them. Ya hizo ndo vitu mbili ukuja kwa maindi yangu nikisikia pesa na comrade.
Yeah, sasa let us talk about this HELB. Yeah, HELB yenye tunakuanga unakutanga gava kila semester lazima ifanye kitu kwa bank. Lazima ukute ka kitu kanaingia kwa bank. And sasa your first when you join campus, ukapata your first HELB. How do you spend the money?
Ilikuwa opportunity yangu kununua nguo. Actually my first HELB I didn't do anything constructive. I remember giving my mom 10k, then the rest, okay, not 10k, it was 8k, then my two sisters 1k, 1k each. So the rest of the money nilikuwa raha, kukula kuva. Yeah, I didn't do anything constructive with it.
Like sasa naona ulisema your first HELB venye iliingia ulisema ulipatia mzazi 10,000 and then zingine ukabidi tu ukapatia your own sisters and sasa that ilikuwa according to your budget ama tu ilikuwa tu it is venye ilikuja tu papu kasema tu wacha tu nipeane tu venye imekuja.
I decided kuitumia vile imekuja, of which I really regret. I wish I had financial literacy, though hiyo ufunzwi mahali. Okay, unaweza funzwa lakini pia at that time sikuwa na mind ya kufanya anything constructive, so overspend na kuspend on anything I wanted ndio ilikuwa ina happen.
Yeah, so tunaona like sasa like venye tu ulipata hizo pesa ukaspend hivyo and sasa baada ya kukaa chini ukaanza kuregret ukasema I wish I knew ningetaka kufanya hizi pesa maybe kufanya kitu fulani. That ulikumbana na kitu kama hiyo kweli?
Yeah, I really regretted cause Ni a lot of money though ni kidogo. Comrades wanaelewa. Hiyo pesa ni mingi lakini ni kidogo ikishafika kwa account. So like unapata una regret baadaye, si ningefanyia hii kitu, ningefanyia hii kitu. By that time nilikuwa natumia a very, sijui ni describe aje hiyo simu. Hiyo ndio ingekuwa my chance to buy a phone na vitu kaizi.
Yeah, and by the like hata pia mimi like unajua sasa mimi nao acha ni mpenzi msikilizaji acha nikuelezee vile mimi even according to app yenye mimi by the way nilipatanga hizo help pesa za kwanza. Like unajua mimi kuingia campus niliingia na kadude, alafu unajua tena kadude yenyewe ni ile nimefunga na blada. Nimefunga na blada. So wakati nilikuwa nimesema in case nikipata hizi pesa, akili yangu tu yote nilikuwa nimepiga tu nikasema nikipata hizi pesa for real for instance, naenda tu kwa duka ya simu tu, first step pale nitasimama ni kwa duka ya simu ambapo I need to purchase a very nice phone enye ambayo itanisaidia on my life na nini. Then venye pesa ziliingia by the way, sikufunga maji, sikujulisha mzazi kwanza nimepata pesa. So nilienda tu kwanza kwa duka ya simu, nikanunua simu after kununua. By the way, I remember the phone nilinunua na 15k. Yeah, and then the pesa zilibaki ndio nikatumia mzazi pesa zingine, na zingine nikabaki tu ni kukula na kuenjoy. And baadaye sasa ndio nikakaa chini nikaanza, baada ya pesa kuisha unakutanga like sasa nikaanza kufikiri, nikaanza kusema kuna hii kitu nahitaji na sasa sina pesa. Sasa ninafika mahali naanza kusema I wish sasa ni sijui nikumbushe mzazi, naye mzazi ana akili yake tu inakaa tu ikifikiria ati bado uko na pesa. And by the way, those are the some of the challenges when you unakutanga in life, so in campus, like mtu akipata hizo pesa, like if you don't come up with a budget, unakuta there are some issues zenye zinakukumbana nazo. Basi mpenzi msikilizaji, unaweza kutupatia maoni yako ama wewe comrade utuambie, je, venye uliingia campus for the first time, how do you spend, uli spend aje pesa zako venye ulipatanga hizo help for the first time? And unaweza kutushare pale experience pale katika mitandao zetu za kijamii, ikue katika mitandao zetu za kijamii at Unity Media 254, ama unaweza kutumia ujumbe mfupi kwenye 2233 tueleze, je, how do you spend the money? Na ama unaweza kutupigia simu kwa 0768725158. Tunaenda mapumziko mafupi. Tukirudi baada ya mapumziko mafupi, na basi tutaweza kuangalia, je, how do the people venye watu walikuwa wanapata hizo pesa ama venye unapata hizo pesa, how do the challenges zenye zinatokeanga like ukipatanga some like that huge amount of money. Usiende mbali.
So I fear nothing. Steady increase in the commas. Comma, comma, comma. Original no be parody. It no feel clear for your memory. Whether now winter or summer. I get Papa just drop on now. Living life. See my fire burning bright. Within the inside me. Smally with the mighty. They never know I color. No the move fine. Check and balance. Everything inside my mind daily. Trust me, you can't fool me. Energy don't got logo. Oh, I'm friendly and conscious. I'm allergic to circles, so I'm not ready for confusion. They're telling me make I show love. Stability, I'm gonna. Everything a connection. I'm not ready for confusion. God, so I fear nothing. Steady increase in the commas. Comma, comma, comma. Yeah. Yeah, yeah, yeah.
London.
Steady increase in the commas. Comma, comma, comma.
Ah, imeweza kuwa ni kibao chake Arstar anasema commas, commas. Tunaona kwamba basi mpenzi msikilizaji, karibu tena ni ndani ya kipindi cha vijana tutanwani ndani ya Unity Media 254. Naona kuna mmoja hapo katika mtandao katika ujumbe mfupi kwa ni 2233, kuna mmoja anaitwa Steven Kipto anasema kwamba venye alipata pesa zake za HELB za kwanza, kuna hii kitu scam iliweza kutokezea pale kwa hostel. Like anasema there's someone alikuja na idea akasema like you can invest your money from siju nanua machine, alafu hizo machine zinakujeneratea pesa kila siku a period of maybe alisema a period of 1 month hivi, na ina depend na machine yenye unanunua juu de. Ushai experience life kama hiyo kweli? Like when you lipatanga pesa za HELB for the first time?
Ulisikia
rumors tu?
Scamming mimi nilipata kaa baada tujapata HELB. Of which ilikuwa hii mambo na online jobs na transcription na online writing. Niligonga 170 lakini iliuma juu kwa comrade ni pesa mingi kabisa. Though I was still new in campus, kwangu bado ilikuwa ni mingi.
Yeah, so by the way, like hata for instance kama mimi later by the way, like nilikuwa baada ya kufanya survey hapa na pale shuleni. Wakati watu walikuwa na comrade, unajua sisi wakati tulikuwa naingia first year, unakumbuka we are the people who tuliingia kwa hiyo new funding model. Pesa zenye zilikuwa zinapewa pale upkeep zilikuwa ni mingi according to the category zenye umewekwa. Kama band 1 alikuwa anapewa 30,000,
yeah.
Band 2 anapewa 27,000, band 3 sijui anapewa 25, band 4 anapewa 22, na band 5 I think anapewa 20 ama 21 hapo. So like unakuta kulikuwa na hii issue like mtu, kuna hizi nini zilikuwa zinajiita mambo na sijui ilikuwa na jipoti na like na cryptocurrency. Unakuta like mtu anasema sijui unanunua machine, na I remember me, I was one of the scams, like niliscamiwa like but the advantage kwangu sikununua ile ama unajua zilikuwa wanaziita machines, like kuna machine ilikuwa na pesa yake, kuna 800, kuna 1000, kuna 5000, kuna so yeah, in that category. Sasa like mimi wakati waliintroduce mimi nilisema acha ni give a try, ni yaanze na 800. But ukiangalia hiyo vitu zenye zilikuwa zina work, like unakuta ati kila siku ulikuwa una earn 80 bob per day. And ulikuwa haungeweza kutoa hiyo 80 bob, unangoja sijui siku ngapi zi accumulate ndo undo utoe. So like unakuta mimi by the wakati niliona kitu ni kama wakati nilisikia wengine wanasema like hii kitu ni kama ni scam nini na nini. Wakati nilikula pesa zangu nikamalizanga, siku ilikuwa na matamania kunini. And kuna one of my friends like alinvest almost karibu pesa zake zote za HELB zote.
Oh my God.
Yeah. And kumbe kuinvest huko ndio ilikuwa ndio mwisho wake ya nini wa hizo nini hiyo scam kufail. Alikuta tu some figures zingine zinapatikana pale, ni figures zingine kubwa anajaribu kutoa, anafikiria ni hivyo, lakini pesa zake zote zilienda hivyo. So that is the another challenge. And another thing ni kwamba kuna friend pale katika Facebook anasema kuna hii kitu inajiita Avieta. Avieta, ushaicheza Avieta kweli?
Hapana, though najua inamaliza wanaume huku campus.
Yeah, but the Avieta is another thing. It is a very betting nini thing whereby by the mimi nakulanga pesa watu. Mimi by the nimeonanga some of my friends wakicheza that thing. Ni nakulanga pesa mbaya sana. Unaona kandege kanakakaa kandege kanaendanga alafu kidogo tu unaona flew away.
So,
yeah.
You personally hujacheza?
Yeah, hiyo personally sijacheza. Nimeona tu my friends wakizicheza na sometimes wanakula pesa ama pesa tena zinakuliwa. Inakuanga atue traffic, but majorly inakuanga ni pesa zao ndo zinakuliwa sana kuliko upenye wanawini. Yeah.
It's too bad.
Yeah. So, I think hapo kwa nini? Sasa How can you advise a comrade or someone who may maybe an inspire? Maswa maybe acha tuongele the form four who may an inspire to join campus na venya. How can I survive in terms maybe venya kipata pesa maybe same from help ama party from World Wisha maybe ana mambua kum support. How can you advise such a kind of a person?
For me, this is advice from someone mwenye overspend pesa zake. So for me, I don't know if it is right or it is wrong. Depending on the place unatoka, don't tell your parents the exact amount unapata. That's my first advice. Do you know, for me, I had to send 10k home, and it's almost nini pesa yote sasa. The next thing, how to use that money. Immediately in India, draw a budget. If you work without a budget, you obviously overspend. Work with a budget, do something constructive. Kama ni nguo pia unaweza buy, kama ni nini, but you can keep money for something constructive. I don't know something constructive. Ina depend na wewe ni nani. Let's say if you know that you don't come from a very well-off place, unachukua, let's say, something like 5,000, una invest in something, unajua itarudisha pesa pole pole. Ama if, let's say, for example, Tutu didn't come with a phone, sasa hiyo ndio your chance to buy a phone. That's your chance to do something better. Don't be like me, be like Tutu. Then avoid a vieta men. Nasikianga many campus boys like you complain. I remember I have a friend, he's a male friend, and alikuwa ananiambia ametumiwa 1,000 na mzazi na 900 imeenda kwa vieta yote, na amegain uko only 100 from that 1,000. Okay, 900, yeah, ametuma uko 900, but Kenya amepata ni only 100 shillings. So you can see how inamaliza pesa. So before ukuje, ulizia mtu mwenye ameishi this campus life, ask them for financial advice and literacy. Wakufunze tu kabisa before you come. Do there are many scams, there are many things you can waste your money on huku kabisa.
Yeah. Basi mpenzi msikilizaji, unaposikia ni Angela Shama ameweza kuguzia maswala mengi kuhusiana na how to when you unaweza survive in campus. Na actually mimi naweza kukupea kuweza kwa aswa mimi nitaweza kuongelea upande wa wale wanaokuwa na join the form 4. Mm-hmm. Unajua kuna na hiyo kitu inaitwanga ile nini vibes na ile like pressure nini na nini. Mimi kitu naweza kukuambia as kama wewe form 4 you are aspiring unakuja campus and kuna mambo na tumeguzia mambo na pesa and whatever. So, ningependa kuadvise nikuambie, at least tafuta yule mtu ambaye amekuwa campus ama ako campus and anajua vile life ya campus iko, and at least ka chini na yeye, at least share, I try to ask umuulize like life inakaaje and how can someone maneuver. And another thing, like unajua sasa we are living in a world of technology whereby technology ina grow at a very fast rate. And if you come away aswa wale form 4 unajua ndio mnakuja campus and kama ujui venye unaweza ka maneuver in this world of technology aswa in campus level. At least I have a friend, I think kuna some of you maybe wako na relative ama friends wenye tayari wako campus and the one at one try to talk to them, at least wakueleze like venye life wanga inakuwa. Like for instance kama mimi, I have my sister whereby mwezi wa tisa very soon atakuwa na join. Wanga na wanga na mpanga advice na mwambia in case kama utakuja Mungu afungue njia ukuje campus, unafaa avoid this and this and this na ufanye hivi na hivi na hivi, because mimi mwenyewe nimekuwa campus, nimejua life venye inakaa campus na venye venye life ya campus inakuanga. Na nikamweleze in terms of pia kuspend pesa, nikamwambia like kama ni pesa lazima ume draft budget like venye umesema, like come up na budget ujue hizi pesa zikikuja I need to purchase this and this and this, and unajua at the end zitakusaidia. Unajua like mtoto msichana anakuanga na mambo mingi. Akipata pesa anafikiria maybe kushuka nywele, maybe mambo na nguo, maybe mambo na beauty. Yeah. Alafu unajua wanaendanga na ile like na trend, wakienda akiona he maybe kitu imekuwa kitrend anaweza tayata make attempt ya kununua. Sika wanaume, really wanaume tu yeah, wewe tu utaamka tu anything and utapata tu mbele ayenye iko sawa, you just do it. So to those who are form fours, especially when you're not doing campus mwezi wa tisa, ningependa tu advise like tafuta friends when you're on campus. I hope uko na relative when you're on campus. Kaa chini at least apata idea akuelewe, try to muulize like campus life inakanga aje, and from there you'll get utapata ku learn a lot of things. Basi mpenzi msikilizaji, tuko katika ndani ya kipindi cha vijana tuchanwane ndani ya Unity Media 254, na tunaenda mapumziko mafupi, na tukirudi tunataka tuweze kuongelea peer pressure and peer influence ndani ya campus. Unajua by the way, Angela, hiyo kitu inakuanga so high in campus, acha jana na high school. Yeah, unajua high school hiyo, maybe unajua maybe kuna some walisomea boys school, wengine walisoma girls school, maybe ni wachache sana walisoma mixed. Na kama ni mixed, maybe unajua kila siku ulikuwa unainteract na nyumbani, like unaenda unatoka shule asubuhi jioni kwa nyumbani. Yeah, so tutakuwa tunaongelea the peer influence and peer pressure ndani ya campus. So, usiweze kwenda mbali, maanake tukirudi baada ya mapumziko mafupi, baada ya kibao chake Alikiba featuring Tommy Flavor akisema huku ikicheza hewani, atakuwa tuko na mengi ya kukujuza.
Kibudu mededi, afanya utakavyo wa bredi. Baby, to spendi, bashinyewe mafupi no dedi. Uko, nishike uko, uko, baby uko, uko, nishike uko. Baby, you're cool. We're physical, ushindani na bikaragos. Oh, bikaragos. Usije ukamwaga mwenzio nta lost. Tani maliza uko, nishike uko, uko, baby uko, uko, nishike uko, uko, baby uko. Na hope na Mona Lisa na Aisha, wakati unalimaliza, unalimaliza. When you name ni fire, ni fire. Oh, wale vikaragosio. Wapi nishike, wapi nishike uku, wapi.
Basi mpenzi msikilizaji, we are back again, na ni ndani ya vijana tuchanwane, ni kipindi kilicho hewani ndani ya Unity Media 254. Aha, so kuna mmoja tukiangalia pale, naona katika mitandao za kijamii pale Facebook, naona Edwin George from Narok anasema anatupata loud and clear, anasema show ni kali sana. Je, upande wako?
Upande wangu hapa naona Facebook Vanessa Mutinda ameweza kusema kwamba show iko poa, na nafurahia jinsi ambavyo nyinyi mliweza kushare your help, cause maybe it ingeni affect mahali I'm about to join.
Yeah, okay. So leo nataka another thing nataka tuweze kuongelea, there is this issue peer pressure and your pressure na peer influence. And on matters on pressure, like aso tu naongelea wale sawa form 4 acha sasa tu mimi majorly talk on form 4 wenye anakuja campus. Najua saa hii kuna application ya KUPS iko open and najua na by date 30 watakuwa wanafunga, so kama uja apply go make an attempt to make application pale before afunge. And so kuna wanga na hii pressure like na kwanga I think wakati una umeshamaliza form 4 unafikiria which career should I take, una after max ishatoka neko washa release GCC results. Kuna kwanga new pressure natokianga like una gauge unaangalia max yako. Unaanza kufikiria a variety of courses ama career yenyewe unataka ku take in. And by the way like unaweza kuta kuna circumstances like unafika unaona unaangalia kama hii max yangu unasema naweza kufanya teaching, naweza kufanya law, naweza kufanya medicine, naweza kufanya engineering. You that is according to you. And then kuna pressure from other side, like from parents, from friends, from relatives. So like for instance unaweza ka share experience wakati ulikuwa unataka ku join campus. How do you maneuver until mpaka unafanya course yenye unafanya sasa?
First pressure iko, that's very true, kuanzia hapo kwa application. So hapo kwa application pressure inaanzia na kinyo unataka na kinyo mzazi anataka. So you know mzazi is the one that is supposed to pay your fees. So like whatever she wants ndo ama whatever he wants ndo kinyo atataka ufanye. But me hapo hivyo sizisema pressure ilikuwa kubwa sana, cause my mom was understanding. She knew what I wanted since class 7 and ali support whatever I'm doing right now. Another pressure ni hii, what are you going to wear ukiwa uko campus? Like you feel pressured. Vile nimekuambia hadi mimi my first help pressure ilikuwa tu kwa nguo na food. You want to eat well, you want to dress well. So pressure inakuja hapo pia kwa mavazi. Like you don't have your pressure sana ya masomo huko. You're just pressured ni nani utakutana na yeye, ni nini utafanya ukiwa huko na nini utavaa.
Yeah, indeed. By the way, actually for my case, mi yangu na ilikuwa pressure na ilikuwa juu mbaya sana. Wakati results zilitoka tu hivi, nikaangalia nikakaa chini akili yangu. By the way, mimi kama for instance nilikuwa nataka nifanye walimu, aswa maybe pale secondary, nifunze maybe biology na chemistry, ama ikikuwa mbaya sana nifunze maybe Kiswahili and geography. And pia that was my main passion before the results zitoke. Nilikuwa nataka kuwa mwalimu, but sasa wakati results zilitoka, niliona results zimeenda kinyume na matarajio yangu. But also nilikuwa na plan kwa kichwa, nikasema in case kama walimu imefail pale high school, nilikuwa napenda kufanya mambo na journalism, kutangaza habari nilikuwa napenda sana. And I, every Friday nilikuwa wakati wa parade nilikuwa tulikuwa tunatangaza issues zenye zimetokea ndani ya shule na outside the school. Na yeah, so that was one of my passion. Na nikaona sasa venye matokeo imetoka hivi na walimu nao kidogo imenipiga chenga, sitaweza. Nikasema since niko na passion in doing journalism, let me do journalism. And nikaelezea my parents, though my parents walikuwa supportive sana. And walisema since that is your area unataka ku specialize na unataka kusomea, si tutakupea a full support na tutakusupport on anything that you want. That na hiyo nayo nilifurahia sana because my parents wali understand na nikawaelezea kila kitu na wakaelewa. But sasa hii pressure inakuja sasa kwa upande wa sasa the relatives and the friends. Like there's a time niliambia one of my relative like wakati nilikuwa natafuta support ya kuingia campus. Unajua campus kuingia by the is not that easy, like kutafuta hizo funds na whatever. So like there's a time niliambia my relative, one of my relative, nikamwambia I'm going to campus and nafanya hii course, naenda kufanya Kiswahili and journalism. Akaniambia woi, sasa wewe hiyo sasa ni course gani umeenda kufanya? Hiyo course hakuna kazi Kenya. Sasa nikashindwa. Like sasa unanidiscourage na mimi nataka unisaidie. Akaniambia sijui, akanipea history, akaniambia sijui mtoto wake amefanya journalism, na sijui alifanya I think sijui is it multimedia ama yeah kitu kama hiyo. Sikumbuki vizuri. Akasema amefanya journalism and up to now hajapata kazi na yeye sijui ali graduate ilikuwa 2010 ameparticipate kwa vitu mingi ako na certificate na ana kazi mm-hmm. So kitu kama hiyo by then ilifika mahali nikakuwa sort of demoralized nikasema enyewe sasa naenda kufanya hii course na nimesikia ameniapea experience mwenyewe ama relative mwenyewe amenipea experience akaniambia ati mtoto wake hajapata kazi up to now mm-hmm. Nikakaa chini nikasema anyway ni sawa but mimi sita change mind nikamwambia to relative yangu mimi I'll do the course na akaniambia hata kama ndio utaenda kufanya hiyo course yenyewe utakuta kuna watu wengine wanafanyiwa kwa industry journalism but hawajaisomea akanipatie mfano kama akina MC Tricky mm-hmm. akina Mlamwa
yeah
nikasema yes ni ukweli but wacha mimi mwenyewe nifike huko I'll see how to do that yeah so akajumna relative alikuwa ana pressure mbona tu ufanye walimu mbona ufanye na sikutaka kumuelezea the reason why sikutaka kufanya walimu
mm-hmm.
yeah so unakuta that is the pressure and then kuna hiyo pressure nyingine like apart from masomo mm-hmm. unakutanga hiyo pressure ya nini hiyo pressure ya unataka kujua hiyo campus life nataka kujua nasikia kati huko life inakuanga fit najua mm-hmm. high school walimu wanakuanga na by the way ningependa kuambia walimu high school bana wacheni kwa advice wanafunzi vibaya
hiyo tu mtapata wasichana
ati mm-hmm. ati sijui ati kuna wasichana huko tu ati watakukatia ati sijui life huko ni rahisi ati sometimes tell us the truth. Hii mambo ya kutufichafichanga ati oh life ni easy, life nini?
Hiyo hakuna kusoma.
Ya ati hakuna kusoma. Eh hey, we tumekuja campus nimekapitia bana. Campus nimekapitia mbaya sana.
Mm.
Yeah, so unakuta that is the one of the pressure iko. Unakuta unataka kujua hiyo kitu nimekuwa nikiambiwa high school na mwalimu wa kema amekuwa akiniambia tu wewe soma tu organic chemistry upite ukuje campus life ni rahisi
mm-hmm.
yeah that's unakuta that is one of the big pressure pia yenye inasukuma watu wase like kujoin campus ama kutaka kujua campus apart from na kufikiria na masomo kuna hiyo pressure ya nini. Basi mpenzi msikilizaji CG unatufuatilia ukiwa wapi na unatusikiza ukiwa wapi? Unaweza kutufuatilia pale katika mitandao zetu za kijamii ndani ya Unity Media 254. Pia unaweza kunifuatilia pale katika mitandao za kijamii Papa Franco ama Victor Frank Tutu.
Na mimi katika social media handles zote I'm still Angela Sharma, no changing of names. Yeah.
Ya ba tunaenda mapumziko mafupi na tukirudi tukimalizia tu sio tunataka tuingie tuongelee sasa ukiingia sasa campus sasa kuna hiyo saa hiyo pia influence sasa
mm-hmm.
like ushaingia campus umeona life iko aje
mm-hmm.
and sasa kuna hiyo influence inakuja hapo
mm-hmm.
usiweze kwenda mbali maanake tuko na mengi ya kukujuza
Once again,
it's the kids, baby.
I live in the love, kweli baby, nipe tu. Na ukinikuta nimelala, unakuja juu. Tena kwa jinsi liko hoteli na watu. Na ukinikumbatia moyo, unadunda po.
Niseme kitu bu siwezi kukutoa machozi maana mimi sio kitu ngu kila siku kwetu siku ku Valentine sio issue kwetu si ni siku tu najua unapenda zawadi majifti na ndo maana work hard ni kufixi iwe shida ya mavazi chakula na maradhi sometimes niko rush niji risky nacho fraa tanki kosa na nombe kwa Mungu wapo walo waini tosa kisa sina fungu nakumbuka long time limekuwa hard time kabla hujanitoa kwa ukungu Ushaambiwa maneno shati Ushaambiwa msina hati Ukaambiwa mimi jambazi Tapelwa mapenzi na bado kanihitaji Ushaambiwa maneno shati Ushaambiwa msina hati Ukaambiwa mimi jambazi Tapelwa mapenzi na bado
kanihitaji Love kweli baby nipe tu Na ukinikuta nimelala
pin na ukivaa unapendeza. Timu isha kwa minja guwa na ambo tayocheza. Macho kichukozi yani kama unakonyeza. Spending money for your love kwako unawekeza.
Zuzu zuzu usha nizuzua. Chakuvisha vyeo na kuna taka kufua. Na kitu sichojua. Hata kisema unajiuza. Wambie mindo nae kununua.
Usha ambiwa maneno shazi. Usha ambiwa misina hazi. Ukaambiwa mimi jambazi. Tapelwa mapenzi na badu kanihitaji. Ushaambiwa maneno shazi. Ushaambiwa misina hadhi. Ukaambiwa mimi jambazi. Tapelwa mapenzi na badu kanihitaji.
Ayu ni penzi la ukweli baby nipe tu. Na ukinikuta nimelala unakuja juu. Tena kwa jinsi liko hoteli na watawu. Na ukinikumbatia moyo unadunda pu.
Basi mpenzi msikilizaji, karibu tena. Imeweza kuwa ni kibao chake Bill Nass featuring J Melody, imeweza kutoka kucheza hapo hewani. Basi tunapoenda tukimalizia malizia ama tukiongelea nini ndani ya vijana tuchanwane, ambapo ni kipindi ambacho inakujia mbashara ndani ya Unity Media 254. Angela, kuna hii kitu tulikuwa tumeongelea, hii issue ya nini ya peer influence. After usha join campus, ushaona life, ishakuwa life, umeona life venye iko, and unaanza kufikiria we, how do life inakaa campus after ushaona, unaona watu wanafanya issue zingine mpaka unafika mahali unaanza kusema indeed I need to do this. By the way, according to you, how do umekopa hapa aje so far na life ya campus as pana vile umefika?
Kwanza mi I'll answer this question kulingana na the first pressure I got, mapenzi. Hey, campus na pressure ya mapenzi.
Kwani ulifika tu hivi tu na ukaanza mapenzi?
No. Like all the time from the first day, unaona indeed God created Adam and Eve. People were in pairs, but me all along, I've been able to survive alone and very much alone. So it's possible. Si lazima you date just because everyone is dating. The pressure is high. Unapata watu Valentine's giftings, nini, unafika mahali unatamani pia wewe. But me, the only way I got to cope up with it ni friends. Friends usaidia sana kukusaidia sahau you're single. Yeah.
We? Hey, wewe sasa. Mimi, for instance, by the campus, campus life, when you join after nikaona life when you nakaa and whatever. Yeah, so, like, campus yenye, by the way, kuna hiyo, by the way, issue yenye umeguzia mapenzi. Mapenzi ni sumu, aswa ni campus.
Yeah.
Let me tell you something. Indeed, ukifika campus, inajua ile mentality ya high school, like mwalimu amekuwa kishinda kikuimbia. Kwanza boys school, walimu wamekuanga na upuzi, like ameshinda tu akikuimbia tu. Hata ukifika campus, wewe usijali, watu wasichana watakukatia. Hata usijui ukifika campus, life it is easy. But enyewe venye mimi nilifika campus, kenye niliona, ni good manzi. But for instance, venye niliingia campus, kitu imenisaidia majorly ni ile like nimekuanga nikitoa kufocus na kuvenja kujua skills hii course yenye nimekuwa nikisomea. Like unajua ile pressure nyumbani, relative amekwambia tu hii course haina market at all, siji ati watu wenye wanafanya kazi sio wenye wamesomea hiyo course. So like nilikaa kwanza chini, kwanza nikachunguza venye course yangu ina, what does it entail and how can I maneuver in terms of job market nikimaliza course kusoma. And na by the another thing kitu ilinisaidia ni friends. Like mimi ningependa kukuambia friends ambao utatembea nao ndo wataku influence on wataku influence in two ways. Either wataku influence on a good way or on a bad way. On a bad way ni inakuja hivi, maybe kuna wale ma friends like wanapenda sherehe like parties, mambo na alcohol, relationship, mambo na club chasing and whatever. So tafuta friends ambao watakusaidia in life. Like for instance kama mimi venye nilikuja campus, friends ambazo nilikuwa natembea nao ama walikuwa wananisaidia ni wale friends ambao nilikuwa naangalia their life na naona yenyewe life yao inaendana na kitu yenye mimi nataka. Like for instance, let me I give an example. There's this student ako fufia, I think anamaliza, anaitwa Edin George. That was amekuwa one of my best friend ever, whereby nimeangalia life yake na nawanga nafika maana adumea anasema hata pia mimi I wish, naomba tu siku moja nikuwe na kama maisha yake ama a step ahead, because that huyo jamaa by the way amenisaidia in various things. Like ukiangalia in terms of career wise, amekuwa akinimenta, akinisaidia na akanieleza on how to maneuver on it. And then another one, kuna ule mwenye tayari ashamaliza shule, but ako outside anafanya shughuli zake za kila siku, and I first us pia amekuwa a very big friend and a very big mentor, whereby amenisaidia ni kwa how to ku manage and ku grow in campus. So as kama maybe ushaingia campus ama unataka kuingia campus, friends that are very very important. Kuna wale marafiki wanataka kusaidia you succeed, they'll just let you fail. Like hauna wanataka tu like ukue tu kama wao, yani desperate, yani ujihusishe tu kwa shughuli mingi, and that is all unakutanga depression na vitu zingine zinatokezeanga pale. Na aswa kwanza mambo na relationship inawanga very a powerful thing, whereby unakutanga inaweza ina driven watu crazy mbaya sana, na unakutanga sometimes watu wana end up kuwana because of issues tu ndogo ndogo. Unakuta maybe mambo na relationship, unakuta mtu maybe alicheat someone, vitu kama hizo unakutanga at the end yo zinachangianga ya mtu ku fail ama kupoteza kuingia in that. Sasa unakuta those are the peer pressure ama peer influence ambazo zinakuwa campus, ambapo tumesema mambo na cloud chasing ni ile like you want to unataka ku create attention kwa watu, unaweza kufanya something awkward like, and at the end hiyo kitu kwaidi unakuta at the end haitakusaidia. Ni like it is just kitu at the end haitakusaidia popote, you gain nothing. Hata kama ndio utagain famous ama nini, but the end utakuwa na una ruin reputation yako, because unajua by the end kuja kumbea nje lazima ufanye kitu fulani in society ama anything that is awkward. Hata kama ndio itakuwa na fresh mbogi, but at the end repercussions itakuwa, because watu watakwanza watakufikiria in different. Kuna ule maybe atakufikiria atasema huyu alikuwa ana entertain tu watu, na kuna ule mwingine atasema anyway huyu sasa ni kama akili yake haiko sawa, maybe tabia zake ni mbovu. So vitu kama hizo unakuta sometimes ukifanya vitu ambazo unajua at the end hazitakuletea nini issues, vitu kama hizo. So basi mpenzi msikilizaji, unaona pale katika ujumbe mfupi pale kuna mmoja anasema yeye peer influence imekuwa a very bad thing, yani kitu yenye inasumbua most of the comrades na youth kwa ujumla, ambapo anasema pia there's a time alikuwa influenced to alikuwa anataka kucheza nini aviator. And aliona rafiki zake amekuwa akicheza akasema later yeye akataka pia to give a try on it, and akaona na amesema kwamba by the life imekuwa mbaya sana upande wake, because amespend a lot of money kwa aviator, paka almost juu alikuwa anakaa nje ya shule, alikuwa anakaa kwa hostel, almost afungiwe nyumba na landlord because pesa zake alikuwa anapata zote, hata mzazi akimtumia badala ya lipe rent ana invest zote kwa aviator. Je, upande wako?
Upande wangu kuna msichana ambaye anasema, ajasema sitawaambia jina langu, lakini warn them on the issue of sponsors. I got a sponsor at first year and my life is totally ruined. This issue ni ukweli, wewe unaambia nini watu kuhusu?
Yeah, by the way, mambo na sponsors, hiyo kitu ni very real, na ni kitu kingine ambao at some point mimi naiona like it is a bad thing, because sponsors, unajuanga mtu akikusponsor anakuanga na intention at the end. Like there's no way like mtu tu from nowhere akusponsor tu anasema acha mimi leo na jitolea nitakunulia chakula, nitakulipia rent, nitakufanyia kila kitu, and nitakulipia fee, and at the end unafikia wewe unasema tu huyu ana intention za nini. Na majorly wange na affecting wasichana, and majorly stories zenye nimekaa chini nikisikiza nimesikizanga imekuwa ni wasichana. Wavulana ndio maybe sometimes wange wanatandao watafutanga wa mamas.
Yeah, kuna kaza.
Yeah, so unakuta those sponsors, kama ni sponsor mwenye, kama maybe umepata sponsor, maybe intentions zake anataka kukusaidia career wise grow, that is a good thing. But kama ni ule sponsor, maybe at the end ukikaa unaona unasema ai huyu kuna venye anataka maybe ku ruin my life at the end, just avoid them, because sponsors by the way wameharibu life ya youth wengi sana so on campus. Na unajua kama for instance I'll take this as an example, kama huyo kijana mvulana umepatana na mamas pale nje, unajua huyo mamas atataka most of the time ukae tu na yeye, every time tu ukumbuke unafoku unafanya issues zingine za hapa na pale, so like anataka tu every time uko tu na yeye, every time na ukumbuke wewe unasoma unafanya everything, you know. Sa, vitu kama hizo, you try to avoid. Kama ni sponsor, tafuta kuna sponsors wako wanye, wako kwa wanakuja in a good way. Na like, maybe unaweza kuta, maybe a certain organization wanataka kusponsor wanafunzi, unaweza kaplay pale. Si lazima ikuwe ya mtu personally. Najua ya personal, yo, lazima anataka kuna kitu atataka kubenefit at the end. But kama unataka maybe kuwa sponsored, kuna different organizations wanga wanapeananga advertisement zao, you can make an application, you una apply, but sponsorship ya mtu personally mi wanga sipendelei sana, because kwanza huyo ni rahisi sana kukuacha taabani, because inaweza fika mahali na kuambia I can't support you anymore. Yeah. Yeah, so unakuta inakuanga ni hivyo. Basi mpenzi msikilizaji, natumai tumeweza kufika mwisho wa kipindi chetu, kipindi cha vijana tuchanwane. Unaweza kutufuatilia pale katika mitandao zetu za kijamii kwa Facebook, TikTok ama YouTube at Unity Media 254. Ama unaweza kutufuatilia pale katika mitandao zetu za kijamii at Victor Frank Tutu.
Na mimi unanifuatilia kwa jina Angela Shama.
Basi mpenzi msikilizaji, tunashukuru sana, tupatane wakati mwingine. Bye bye for now.
Bye.